deegaanka shalambeed ee wax dagaal ah oo shabaab ay ku soo qaadeen oo ka dhacay ma jiro. Deegaanku waa dagaal nabdoon, degmooyinka ugu nabadda badan hadda gobolka shabeellaha hooseyna ka mid tahay shalambeed uma badna meelaha shabaabka ee dagaalada ku dhufa ka dhaqaaqda ay ka sameeyaan uma badna. Inta badan waa deegaan nabad ah oo iidan kaxooga dalka Soomaaliya iyo amisom ayaa jooga. Wax dhibaato haba yaraatee hadda ka jiraana ma laha.